numbers, the WhatsApp.
Happy agenda again. Upper body by Corona, Songo de la Palami. The Afri delivered the Luanya Mutuas time was cement nine feet. Kale kale ni chikula tuwa lipuisha Kula na lafaji Quality chikula ni lafaji A choice ya kwa build ya lafaji For a party for your money ni lafaji 71 years, city to city Dream boga dea vena chite to chite Gantiri wide, stolo to stolo Buildings in the same one all of me follow Aye, wangu, wangu Ma orders u, kufika ni wangu Slap baga roof level wangu Nogokole, vintu ni wangu
Uli malafaji, saka mkule Wangu, wangu Kaote, onga wature Wangu, wangu Stay home, pariko mkatata
Wangu, wangu Satukule, wangu na lafaji
Kula bondix, pali loja kazi
Wangu, wangu
Delivered, wino, wino, valast
Wangu, wangu
Kulonesha, kwa diti ni mayazi
Wangu, wangu Satukule, wangu na lafaji
Mbanga na maota, pari ramia
Wangu, wangu
Habe talo, chonza na rilana
Wangu, wangu
Kutu kwari, chajista, inyanganya
Wangu, wangu
Remember where you got from. Summon Music Powers, don't see old.